said louder.com. Ukufula ndala masho spenda. By now nga walishita upload. Ushashinga mumaba umowenda. Nga chite calculate it's a lot. Chite kopuloko not beer. Be advised ne kupela my idea. Ok ndaona ole mpia. Ninsumi na batindiko na question. Nga shove shirikwi. 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 Sa shove shirikwi. Shirikwi. Wewe shinona kuspenda.
Zapaka zemu maspenda. Mamati uza kwa uko kwa muma enda. Tu watifiachila monomba baba. Ma black table yeka yeka yomu panga. Ma vemu kamba ni mazonda. Rama ziri zanga vikumo furu wa sonda. Riyati magero ene yazani paisa. Busy posting pics na mahule mchaisa. Sini kwa na bondi ati ndine wa mauti. Neushi wombela so zanga kusira I doubt. Yeah, za tutipianga na chipiango. I never try out monga manzi mulirango.
Ukufula ndala masho spenda. By now nga walishita upload. Ushashinga mumaba umowenda. Nga chite calculate it's a lot. Chite kopuloko not beer. Be advised ne kupela my idea. Ok ndaona ole mpia. Ninsumi na batindiko na question. Nga shove shirikwi. 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 Sa shove shirikwi. Shirikwi. Wewe shinona kuspenda. Nga shove shirikwi.
Advice yama no yopike mwampela. Yose mula ndefati ndaona ule mpia. Muiwala kutindine weneni machelela. Chila mikali pa that's why muma ningenela. But God for all apa manja muri broku. Drama mwezela zo china kango kula bloku. Busy making budgets pan drama ziri zanga. Gati wama funta betongena nazo sanga. Lekani nisi mwele pantu life yali kala. Family and plotter ya talala lensala. Yeah, za tutipianga na chipiango. I never try out monga manzi mudirango. Manje, what can I say? It's young master and a beauty right. The TMI representer. Team Africa to the world. Ayo D-Track, Mr. Zula, managers Jesse Weezy. Though we got another crazy vibe. King Jolly the producer. Django Key Drone.
Exclusive to ZLouder.com.